warimboni yanje mukunzi ndagukumbura cyane. Murika, ama fakatira, numva kuzagaruka. Ehi, ukwezi kurenga, inyenyeri tanye, numva kuzagaruka vuba. Bibe, gira, ahuri mbira, ahuri mbira. Niba uzagaruka vuba, gira, ahuri mbira, ahuri mbira. Niba uzagaruka vuba.
Amanywa nijoro ni wowe ntekereza, mu mutima wanjye sineze gutuza. Iyo nibutse ibyanjye nawe nicara nicwa n'agahinda. Hari byinshi wankoreraga, kubana nawe njyewe nibyo nifuzaga. Nacyo naguhaye be, kuko wari umfite nk'umurwayi na muganga.
Warimboni yanjye mukunzi ndagukumbura cyane.
Mbona izuba rimurika, amapfa agatira, numva kuzagaruka.
Ukwezi kurenga, inyenyeri tanye, numva kuzagaruka vuba. Bibe, gira, ahuri mbira, ahuri mbira.
Niba uzagaruka vuba,
gira, ahuri mbira, ahuri mbira.
Niba uzagaruka vuba.
Mu maso yanjye mbona wowe, wowe gusa, hey. Mpora nizera ko kuri iyo si tuzibanira. Inzozi zanjye zibivamo, nugere bubone.
Telik the hitmaker.
Mbona izuba rimurika, amapfa agatira, numva kuzagaruka. Hey. Ukwezi kurenga, ahuri mbira, ahuri mbira.
Niba uzagaruka vuba,
gira, ahuri mbira, ahuri mbira.
Niba uzagaruka vuba.
Be, gira, nukuri mbira. Ni Tariq na Jado King, Success Records.